day. Mwana tanta kuwa high every day you'll be okay. Sika pita maha sarege every day. Mwana tanta kuwa high every day you'll be okay. Sika pita maha sika pita maha sika pita maha mwana tanta kuwa high.
Yo, maskini mwenye nja, na chomo juwa la toki, na komana kisana. Kuto zima siri, nzosi siyo siri, zina dili, shida zime nikabili. Mkuni kanda mbili, left imekosa peace, jato ishi mala mbili, kijana fungu wakili. Masha megeo kaligi, mshindi hata biliki, humta utamaniki bila pesu wezi ishi. Soto mbaka leo, sina mchongo wala mtoko. Kile damu kama mbogo, kengeza na mwinda chongo. Matatizo changa moto na haso no misu bongo. Dini itakuwa high, na kyo ni thamani ya loko. Stili na haso hot, iwe body na msoto.
Sika kita maha, haso nige everyday. Wanatam takuwa high, everything will be okay. Sika kita maha, haso nige everyday. Wanatam takuwa high,
Nasaka pene kila kona ya mta. Napiga goti na pray, liziki anatoa ya. Nangi ya fila, kwangu miziki na nja. Kande kwangu tama, mula feshi ni bala. Dele na shika tama, siji masha ya la. Shidi meni ya ndama, dele ni mkua sa. Upata buku ni noma, jawele shinda pa. Life bado mkuu na nasafa kwa mta.
Sika tika maa, haswa nige everyday. Wanatanta kuwa high, everything will be okay. Sika tika maa, haswa nige everyday. Wanatanta kuwa high, everything will be okay. Sika tika maa, sika tika maa. Sika tika maa, one day takuwa high.
Sina ugulu na haki ni sitambue. Mesha giza si onulu ndo chanzo ni baguliwe. Na haso kila day nicho panga kitimie. Wanataka niwe lazy kama mwanga nifikie. Mungu nijalie, nema ni mimi nie. Nikupeo kila leo, changamoto nitatue. Malengo yatimie, shida zinikimbie. Nchola mwenye suni daima nisimie ya.
Sika tika maa, haso nige everyday. Wanatanta kuwa high, everything will be okay. Sika tika maa, haso nige everyday. Wanatanta kuwa high, everything will be okay. Sika tika maa, sika tika maa. Sika tika maa, one day takuwa fine. Sika tika maa, sika tika maa. Sika tika maa, one day takuwa fine.
House man, yo, Emma in the house man.